www.godincitytower.com.
More happy.
G on the boy.
Do fool no pesa drama. Wina sandi kuze, nimba yanga ikute, ndifuna kuja nyama. Zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndifuna peza ndrama. Wina sandi kuze, nimba yanga ikute, ndifuna kuja nyama. Zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze,
ndifuna peza dola. Zambili na nendika za pita ndizango siya chimbili. Kuono ngazi dola timati kuzipepesa. Ndiye usabwele jolinga kutipwegesa. Okonda zinjoi abwele aza ufile. Bilu kwa ine ndina mene ntalipile. Zibia mbwe 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 zishampeni. Heta lelo lonka lodi aenda champeni. Tigu paga life nzikola enipateba. Muchi familika zango zaza zimaneba. Ndina mwazanga tina baga mapasa ndipepa. Ndiye ngati tina dano libe dola pepa. Maluzi ndindani ngati koswe ndimpaga. Dika yamba kumwaza dola ngati sinza faka. Geto yanga imazi wakuti amwe wani. Kumbila njila kachasuni kuti amwe wani.
Ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndufuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndufuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndufuna peza dola ngole zima drinks, ndima chips. Tipange celebrity, ndima big. Ola nyoze sinzi kala na wa busy. Everyone use it to call me big. Drama, drama. Zambili, when I get him on I do what I dreams. I will to go to WhatsApp, oh my nigga. Follow me in, saro me in. Desire sesa alisa peze kapini. Apange zoma funa drink seka tea. Tipeze ndram, pomati jeso nyam. Mwina kuteka one day, kuzendela ham. My baby mango bwela oka ino sawakan. Drama, zambili. Pomati jeso nyama ikale yambiri. Faro mi, saro mi. Dufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndifuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndufuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze.
So chita zalelo, mwone lapa TV News. Mauwanga alelo muwavela mu music. Kuono ngandalama tima pa ulusiso. Tima sintazina nkukala sibusiso.
I want to get paper, maheta no se paper. Ni ukoli mi king, so ni une yo king. Musa ndi gunde, musa ndi kuze, ndije nyama miba ikute ey.
Tilipa mpanja tinkacheza kuwa zulu. Pano pateba tukacheza kukwa zulu. Chifana cha mangochi kwa chikundo. Nasindi magwiri kandi kafuno kwe safundo.
Osati pasa busy, ya tundi yapa easy. Kwali mapepi wizi, wele timwele wini.
Dola ndi mbwe 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 mbwe, Madonna ndi mbwe 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 mbwe. Atura kumane,
sivinga fane. I want to get you pepa, maheta no se pepa. Ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndifuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandi kuze, mimba yanga ikute, ndufuna kuja nyama.
Yambili
zambuyo ndi iwale, maheta sandi kuze, ndufuno peza drama.
Zambili
wina sandikuze nimba yanga ikute ndifuna kuja nyama zambuyo ndiyi wale maheta sandikuze ndufuno peza ndrama wina sandikuze mimba yanga ikute ndufuna kuja nyama zambuyo ndiyi wale maheta sandikuze
yeah. From www.godincdtower.com.